so ayeka ngokuma hlamba nezinye zofeyeza induku ishaya amacala nobaleka eh aya nobaleka basukela inyoka emgodini wayishaya wasana nosaba madoda imbiza ngana nosizo ayeka ngokuma hlamba nezinye zofeyeza aya nobaleka nobaleka aya nobaleka eh aya nobaleka nobaleka aya nobaleka I am no valet.